When them tune they play, people tend to run and dance and ball up, but just tell them one thing.
Black.
Kudeti kwangu mini private you. Yeah, my private you. Oh baby son, yeah. Nataka nishe nawe my secret you. Oh my secret you. Nisikize haya baby. Ukipenda waga stressy too. Missi na stressy for you. Nisikize haya baby. Upendwa waga bless you too. Oh, God bless you too. Upendo waga bless you. Bless you. Bless you. Upendo waga bless you. Bless you. Bless you. Upendo waga bless you. Bless you. Machecheru macheche. Nisha tuliza pepe. Mi kwako baby. Ai ya ai. Chacheru macheche. Nisha tuliza pepe. Mi kwako baby. Ai ya ai. Ai ya ai. Kiaseme kie, aya bebe kie. Mapenze ya na kiporo, zifiche na kasoro. Mazaifu yangu usianike, usianike. You my Aquelina baby, Aquelina baby. Sweetie Aquelina baby, Aquelina baby. Upendo waga bless you, bless you, bless you. Upendo waga bless you. Bless you, bless you. Upendo waga bless you. Bless you. Na chacheru macheche. Nisha tuliza pepe. Mi kwako baby. Ai ya ai. Ai ya ai. Na chacheru macheche. Nisha tuliza pepe. Mi kwako baby. Ai ya ai.